Simbiling biling bang bang banang bang jay. Manila, I got to go.
Maisha wote wawili tulipanga, shida ni nyingi hatujakosana. Haingekuwa hivyo unapenda upendi mpenzi tu wachane na hivyo hivyo.
Unaniumiza sana, ninateseka, nani moyoni mimi nauma.
I got to go,
kangende,
I need to go,
sitaweza.
Nimekumilia sana, utaki change na wano meshinwa kubadilisha.
I got to go,
kangupowe,
I need to go,
mukwano.
Unaniumiza sana, moyoni mimi nauma.
I got to go,
kangende,
I need to go,
sitaweza.
Nimekumilia sana, utaki change na wano meshinwa kubadilisha.
I got to go,
kangupowe,
I need to go,
mukwano.
Hini bahati unayependa sana popata lipo aitwe tabeli, atakula za mtu anakula za kesipo. Nipe changu na mini kupe chako, kamu nipendi hilo nipako. We got a lot of issues to say to, pamoja twende mseto. Love me baby, I will love you back. Scratch my back, I will scratch your back. Not this way, unapendo upendi.
Unaniumiza sana, ninateseka, nani moyoni mimi nauma.
I got to go,
kangende,
I need to go,
sitaweza.
Nimekumilia sana, utaki change na wano meshinwa kubadilisha.
I got to go,
kangende,
never worry about it. Every time you come up, I'm gonna sweet it.
This one.